onye na-emelu ihe
ọkwachukwu na-emela anyị
ọ bụ gịrịsị ọkwachukwu na-emela anyị ife
ọkwachukwu na-emela anyị
umuelu ụwa bụ onye na-emelu ihe ka njụwa
ọkwachukwu na-emela anyị
onye achọkwa n'okwu n'ọkwachukwu na-emela anyị ife onye ajụzi na-ese na ọkwachi na-emela anyị na nu ka omeli juo oyi na onye mmekwa ọzọ mmiri akpọla asị na ọkwụ ya ka a na-ejuzi asị a na-akpọ nnu nye ka mmụọ na juru igbo ka mmalụ ka ngwa gị ife na-eso okwu onye eji ahịhịa ọmalụ nna ya n'ọkwa nya bụ ụzọ mmelụ ọra n'ime obodo ụgwafọ onye le nna n'anya na nwa akwụkwọ ya chukwu a na-enere anya wa na-egosi mmadụ onye fụlu efuo n'okpuru gị ike ajụọ ya ka o si mee ife ọgbala anyị eziokwu chukwu na-emelụ m ọ bụ onye na-emelụ ya oke ruru nwanne m onye na-emelụ ya ode eze ọnụ mmanwụ chukwu na-emelụ m na nu ụmụ igbo ọ bụ onye na-emelụ ya ka njụwa nwa chineke obodo onye na-eme ya mma ka njụwa akọlụ chukwu bụkwa anya ka anyị na-ekwu okwu ya na nu ọ bụ gịrị esi mana anyị egburu gị egwu ya na nu egwu ụwa ọmụ
ego anyị atụla gị egwu ọkwachukwu na-ebunye anyị ike egwu obili igbo amagakwa mma ọkwachukwu na-ekponye anyị egwu ife niile ihe ọlụchukwu ọkwachukwu mere ya tinye jara nnekwu ụlọ ihe ọlụchukwu ọkwachukwu nyalụ m ya tinye mmezi ọmalịcha ụmụ ihe ọlụchukwu ọkwachukwu nyalụ m ya tinye jara agbagba ego ihe ọlụchukwu ọkwachukwu mere ya tinye jara chukwu si nke m mere ọtụtụ oyi gwakwa m ka m mee ọzọ maka na nwata akwacha aka usoro ọkala anya akụkọ ọlịba ọkwa anyị bụzi
ibe nkiri ụmụ obili igbo bụ ibe nkiri
ọbụ ukiri esifa
ibe nkiri
ịmara asa anyị bụzi ndị nlecha ụmụ obodo eze bụ
ibe nkiri
ọkwa obodo anyị na-agba nkiri gị ọma ịga ise bụkwa
ibe nkiri
ọbịala igbo anyị ga-atakwa afụfụ
ewu chukwu n'ife ọlele eziokwu na-adị efiche ya efiche onye omele eze na ọ ga-akụgide ọkụ manyị na nu ya na amala chukwu oge o jula anya arụ onwere onye na-esi echi ngọ ka mmụọ na-ajụ anyị ewuchi mmịmalụ ife ga-abịaghị nso ụfọdụ na-ekpe ekpele ka ije wee daa gafa wee jee mmụọ ya mana chi gị na ọ ga-abịa wafa azụ amaka ga-emela anyị eziokwu n'anya n'olugo ọfụma mana chi anyị bụ nya na-emela anyị ife ngozi chukwu eziokwu n'oye ego ebe niile ịbatala eziokwu na ọ ga-abụ ngozi ngozi ịmala otu ụsa dị mma otu afọ chi anyị si eme fanya n'ihu n'ugogbe ịmana ọ dịka ike asịla agogo ndị ilo akịka akọsị igo ife solu chi ga-eme n'enu be mesigo enu manị ma chi anyị na ọka na-akwụnye anyị n'ọkụ n'ugogbo eyi ụmụ igbo ọ bụ onye na-eme ihe
ọkwachukwu na-emela
mma nwere ego ọbụrụ onye na-enye ego ego ka njụwa
ọkwachukwu na-emela
onye dị ndị makwa chukwu na-eme ihe anyị
ọkwachukwu na-emela
odeze ọnụ mma